So love your neighbor, love your friend, love your brother. It is an old commandment, but now it is with another emphasis.
Kwa hiyo mpende jirani yako, mpende ndugu yako, hiyo ni amri ya zamani toka agano la kale, lakini sasa kuna mkazo mpya.
Even the new covenant, new commandment, it is also in the quality, it is different. The quality of the new commandment is different.
Hata uthamani wa amri hii mpya ni tofauti na zamani.
New is a very radical term.
Hii tafsiri ya hii agano jipya, tafsiri ya amri ya agano jipya ni kali sana. Yani ni kali, ina makali sana.
You know, earlier it was love your neighbor as you love yourself.
Mwanzo ilikuwa mpende jirani yako kama nafsi yako.
I need to love the other person as I love myself.
Ninahitaji kumpenda mtu mwingine kama ninavyojipenda mwenyewe.
But in John chapter 13 verse 34,
lakini katika Yohana 13:34,
Jesus is giving a new emphasis to the same commandment.
Sasa Yesu anatoa mafafanuzi au mkazo mpya kwa amri hiyo hiyo ya upendo.
He's not saying love your neighbor as you love yourself.
Hasemi mpende jirani yako kama nafsi yako tu.
But he says something different.
Anasema kitu cha zaidi,
something new.
Anaongeza kitu kipya hapa.
It's a new commandment.
Ni amri mpya hii.
He says a new commandment I give unto you.
Anasema amri mpya nawapa.
That you love one another as I loved you.
Anasema mpendane ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda. Sikiliza sana hapa.
Hallelujah.
Wangapi tuko pamoja, nyosha mkono kama tuko pamoja. Elewa mkazo hapa. Katika agano la kale iliishia tu kukazia ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, iliishia pale. Lakini katika agano jipya kuna mkazo mkali, si kama unavyojipenda tu mwenyewe. Anasema mpende jirani, mpenda nene ninyi kwa ninyi kama nilivyo wapenda. Haishi tu upende kama unavyo jipenda wewe, inakwenda kama Mungu alivyo kupenda. Kwa hiyo ni kali sana hii.
Hallelujah.
Hallelujah.
So this is new commandment.
Kwa hiyo ni mpya kweli kama anavyosema Yesu, amri mpya anawapa.
Before Jesus came,
kabla ya Yesu kuja,
the greatest love I knew was my love towards myself.
Kabla ya Yesu kuja, kiwango cha juu sana cha upendo ambacho mtu alijua ni upendo wa yeye kujipenda. Yani kipimo cha kwamba upendo ukoje ni kule we unavyojipenda mwenyewe, ndio kiwango cha upendo kilikuwa.
I love myself more than anything else.
Kimsingi ni kwamba kila moja anajipenda mwenyewe kuliko kitu kingine chochote.
There was an experiment to show the love of a person to himself.
Kulikuwa na jaribio fulani lilifanywa ili kuonyesha upendo wa mtu wa kujipenda mwenyewe.
Some people, you know, they put a monkey and its child in a big swimming pool.
Watu walimchukua nyani na mtoto wake wakamweka kwenye bwawa kubwa la kuogelea.
And there was no water.
Na hakukuwa na maji kwenye lile bwawa.
And gradually they were pouring water into it.
Na baadaye sasa taratibu wakaanza kulijaza lile bwawa.
When the water was coming up,
maji yalipokuwa yakijaa,
the monkey took the child and held it with it at the hip.
Na sasa nyani alipoyaona maji akakichukua kitoto chake akakibeba kwenye tumbo lake. Mnajua nyani anavyobeba mtoto.
But again the water was coming up.
Lakini maji yakazidi kujaa.
And it took it on the shoulders.
Sasa ikabidi sasa tumboni anagusa, akamtoa akamweka kwenye bega.
And again water was coming up.
Bado maji yakaendelea kujaa.
And it put on the child on the head.
Na baadaye yule nyani akamchukua mtoto akamweka juu ya kichwa chake.
And again the water was coming up.
Na bado tena maji yakaendelea kujaa.
You know what the monkey did?
Unajua nyani alifanya nini?
the monkey put the child down and stood upon it.
Sasa nyani yule ikabidi amchukue yule mtoto wake amweke chini ili amsimamie kusudi yeye asizame arefuke zaidi.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is the love we all have.
Na huu ndio upendo jinsi ulivyo wa mtu kujipenda mwenyewe.
We will love some other people unless we have no problem.
Tutawapenda watu kadhaa tu wakati hatuna matatizo.
But when it affects our life, we stop loving others.
Yes, lakini tukikuta huko kumpenda huyo jamaa kumeanza kuathiri maisha yangu, kuna athiri mipango yangu, unakatisha, huwezi kuendelea.
So the biggest love man can have is the love towards himself.
Kwa hiyo kima cha upendo wa mwisho wa juu sana kwa mwanadamu kuhusu upendo ni kule kujipenda mwenyewe.
But Jesus says, this is my commandment, that you love one another as I have loved you.
Sasa Yesu hapa anatoa amri mpya, elewa sana, haishia kipimo kinabadilika sasa. Sio umpende kama unavyojipenda, ila mpendane ninyi kwa ninyi kama Yesu alivyotupenda.
How did Jesus love us?
Ni kwa jinsi gani Yesu ametupenda?
He loved us and he gave his own life for us.
Sasa Yesu alitupenda mpaka akafa kwa ajili yetu.
Hallelujah.
Hallelujah.
So that is a greater love than the love I have to myself.
Kwa hiyo huu sasa ni upendo wa juu zaidi kuliko upendo wa kujipenda mwenyewe.
So now God, Jesus says, you need to love your brethren as I loved you, or even showing a love that costs your life.
Sasa Yesu anasema ya kwamba unatakiwa kumpenda ndugu yako kama Yesu alivyokupenda, ufikie mpaka kiwango cha kufa kwa ajili yake au kupata hasara kwa ajili yake.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is why it is a new commandment.
Na ndio maana Yesu akasema amri mpya na wapa, ndio maana ni amri mpya.
And the ninth principle,
sasa na kanuni ya tisa,
it says love is not in words, love is practical.
Kanuni ya tisa inasema upendo ni matendo, sio maneno.
First John chapter 3 verse 16.
Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 16.
By this we know love, that he laid down his life for us.
3:16 inasema katika hili tunajua ya kwamba ametupenda. Mstari wa 16 unasiwa, katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu.
And we ought to lay down our lives for the brethren.
Okay. Kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu.
Hallelujah.
Hallelujah.
God showed his life by giving us his life.
Mungu alionyesha pendo lake kwa njia ya kutoa uhai wake kwa ajili yetu.
God manifested his love by giving his own life for us.
Mungu aliudhihirisha upendo wake kwa njia ya kuyatoa maisha yake kwa ajili yetu.
We say praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
God gave his life for me. Oh, I'm so thankful.
Kila moja anasema hallelujah, maana Yesu ameyatoa maisha yake kwa ajili yetu. Hallelujah. Jamani, si ni hallelujah?
But the next verse comes.
Lakini neno la pili linafuata.
It says you also need to lay down your life for your brethren.
Inasema na wewe pia unatakiwa kuyatoa maisha yako kwa ajili ya huyo ndugu yako.
John 3:16 says that God so loved the world and he gave his only begotten son to be died for us.
Katika Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili afe kwa ajili yetu.
We all love that passage.
Tunalipenda sana andiko hilo.
But not many people love this passage.
Lakini sio wengi wanapenda waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Wengi hawapendi. Wanapenda injili ya Yohana 3:16. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana 3:16 hawapendi. Ni mapacha hizo bei, hizo mistari. Ni 16:16.
It says that we also need to lay down our life for our brethren.
Katika waraka inaongezea kitu. Kwenye injili aliutoa uhai wake kwa ajili yetu akafa. Haleluya. Wote makofi. Lakini 16 waraka inasema aliutoa uhai wake kwa ajili yetu be, na sisi pia tunatakiwa tuutoe uhai kwa ajili ya ndugu zetu.
Haleluya.
Haleluya.